nga ubu vite fiance ashaka kuba nga Beyonce abasha ininga nga tomato niyo kuze yigira muto come 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 igisenyi ni tam 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 agafiriti ni chop 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 ufite lale ni pop 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 yewe ka lale hoteli chiyobu yabaye kimomo ambera haza kinirwa gakampara no no ni Dubai ni kumucanga w'umwarabuye mana tufashe utanga urukundo tabara ibintu byarabuse zirara zishaye come 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 igisenyi ni tam 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 agafiriti ni chop 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 Vite la re di pam 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 yeah yeah we got la